Follow on Facebook and Twitter at DJ Tieska. Follow on Instagram at DJ Tieska. DJ Tieska.
Tieska, number one. Take it to them, boy.
Let us proceed with the first song.
Kwa hela, kunyeshe, umbrella. Yeah, yeah. machine and bosho.
Yeke man,
skin dirty di gosho.
Yeke man,
kare di la shoro.
Yeke man, yeke man.
Aka kanguna ni kamale ya umare mare. Ni kamale ya umare mare. Aka kanguna ni kangale ya ushasha mane.
Kufaju, akila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti kunajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Nime come kwenye base na kabla new moon. Dancehall, netwa kufaju. Nime come kwenye base na kabla new moon. Dancehall, netwa kufaju. Bend your knees, bend your shoulder. Legs are teased, now in your own eyes. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Kontena limejazwa kilo. Paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro. City ndiyo medical killer.
Kumukiza kapila.
Pila, 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 pila. Toto body killer. Kila, 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 kila. Mpaka ntoke bila. Bila, 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 bila. Toto body killer. Kila, 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 kila.
DJ drop it. Fikate figo African rocking. City boy and a hamigo sexy walking. Itumbukize kwenye timbo. Ndiyo mana wakinyona wana 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 wana. Wainama 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 mama. Wainuka wainuka chura chutama. Mwenendo tabia situme fanana. Ndoa oda yetu toka kwa Obama.
Wainama 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 mama. Wainuka wainuka chura chutama. Mwenendo tabia situme fanana. Ndoa oda yetu toka kwa Obama.
Kontena limejazwa kilo. Funofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro. City ndiyo medical killer.
Tumbukiza kata pila. Pila, 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 pila. Toto badi kila. Kila, 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 kila. Paka toke pila. Pila, 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 pila. Toto
badi
kila. Kila, 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 kila.
Hey, baby, chaser. Kill him with the love. Baby, deal him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeuwa kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeuwa kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Wacheze kamare. Baby usiseme
no.
Bitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukifika kejani. Chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah yeah. Cheza kambumbu wapige kinanda. Wachie misemo ya kanga. Chupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga. Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeuwa kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey, na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeuwa kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Get down, below no one your waist to get down. You got me on my phone, vibrate and get down.
Yeah.
turn down looking at my babulas. The cunyo supon is kevandulas. Angi di isha, kena di big repeat. Takani lupi bente ambulance. I'm looking at my bambulas. The cool is supposed to get bandulas. I need the isha. Can I repeat, repeat? That can heal by the ambulance. The sun I'm looking at my bambulas. The king is shaking his head. What's a young dragon?
I need an ambulance. I need a girl. Them. 317 top on the anthem. Give me a doctor to come on the floor. But this girl a killer. She murder, she wrong. No woman, no bad TV. Say that before. I'm in your. Want some more, me hands on your waist and my stick on your drum.
Teach me, teach me. Jack Daniel, the ambulance. The shoulder booking on my bambulas. The cunyo supon is the bambulas. And he isha, big dip. Jack Daniel, but the ambulance. The shoulder booking on my bambulas. The Michigan is the what's again, the Jack Daniel.
Birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Wake up tunakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Wake up tunakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku Loku swagia kibao wow. Sio masone mangira madao thao. So bash make a wish blow hiyo kando. Nimekam na zawadi kila aina. Makolona na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes ba. Alafu tiku.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Wake up tunakaro
pita. DJ Tiesca.
Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kairetu, gani keki kata. Akupata party, umedunga bata. Unakata maji, weni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gedheri, yameri, wanyeri. Sherehe, nanjeri, numberi. Puliza candle, wish she come true. Tenting, mina handle, edge ni number two.
Sijai to bash, nimekam kimangoto. Sikishika, nakoma kiroboto. Na mzinga, misi bai, misi msoto. Kaningori, sijajaju ya toto. Wanapiga mboto, matata komta. Nashinda loto na bado nakata. Leta champagne na chupo za belea. Tufumbara roo leo tunaogelea. Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Wake up tunakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapati watu okote. Kata, kata.
Si ura hadi nipate ni mechill na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Get tipsy, na nikiget done, I blow it all on the whiskey. Jack DJ, me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijiget home, do your bed, nime bless. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Beat, nipe micro, tesi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Asha tuwa top, asha nukalia lap.
Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice. Me, nimechele na debak. Juwa tu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, wapenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani siokoti. Niko kandia ufa na kelele ya mbogi. Kama ni gori, basi kesi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice.
Big bang 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 bamboo. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Me kucheki toka zamani. Jura chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwanda. Me kucheki toka zamani. Jura chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Meku cheki toka zamani. Tuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyoni pungi nyoni uki gonga. Bonga, bonga. Sopo jani piando mkambia fande mbele tukisonga.
Meku cheki toka zamani. Tuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Kikiwashe kikichachisha. Kuguza tezi ivisha. Mevisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe. Napenda umbo na kufurisha. Mezi tisa endo pimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Juna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane, yate. Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kaukie kwa fudhi. Na chashi, moneze kwa ngumi. Jiteba, dia kilistumi. Inambao na miumba usa kumi. Kumtahu, watu ban maudi. Jiteba, dia kilistumi.
Meku cheki toka zamani. Tuna chaka na
dhani.
Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Na baki ndane.
That girl, that girl, baby, yeah.
that tells the real. And any mother villain have a wine.
Safari mpaka East Zone. Mapenzi yako and I'm into you. You never know cause I'm feeling you. Baby you are something I want to do.
Hey, so yeah, let me hold you tighter. Woman you're the queen, you're the reason me fight on. Put me to the test and you crown me die for. Oh, come hold me tighter. So don't stop, yeah, yeah, me like that. Wind up your body, girl, yeah, know me like that. Yeah, 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 me like that. Can we go down, baby, know me like that. That, yeah, that, yeah, very, yeah. Bring the number one, that girl, that girl, that girl, there we are. And any mother be the number one.
Man blow. Do you that thing depend the dance floor? Girl, I'm all I mean, over a Bob Dylan. No wonder girl come step, step in my shoe. Napendo na vo katika. Bele na nyuma na vo peleka. Ki uno na vo zungusha. Bobby like a fiesta.
DJ TS.
Me love her the tingle. Girl, her body wet like a flamingo. She want banana, she no want a mango. The key one high moon and bona fanya mambo.
Bendo ba wine up. Bendo ba wine up.
JTS.
And when I hit that spot, baby, call me honey. You know me? Asali nitajiridisha, utaiponja kwa ndani. Vitendo na libidisha, mambo yangu sifanyi gizani. Saguni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa buibui, yeah. Baby, go down low. Pata picha vile ntashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge puli ya mado baby girl utashawana mado imagine shopping uende Bangkok itisha oni na baby go down low go down low go down low my baby go down low go down low go down low I make you dance oh giddy 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 go down giddy 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 go down giddy 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 go down go down I make you dance oh.
DJ TS.
Tisha yani atakutichi. Morning story waga tu salamu. Sasa unanijibu fiti. Kuna show flani inafanifiki. Kaju already niko na tiki. Sai siku nje ingia klabu. Nikapata kama anzika meketi kwa kiti. Nikamwambia ni aji kakawaida fiti. Nakalikuwa kabiu. Weni msilamu kakawaida. Ndiyo jio wenda kwa msiki. Kabla josi jabonga shato wa mpango wakanishika shati. Haka nipasnogi moja kono ndani ya toja huku mina swe. Haka ngangana adi ya kapata manze ya kashika iyo mi. Chibeshte sema tichi. Chibeshte sema tichi. Chibeshte sema tichi. Kendrezi ya takufundisha yani ya takutichi. Tichi ndiyo mimi na wapa. Buruka kama una mabawa. Tichi ndiyo mimi na wapa.
This is the remix.
Bimba da 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 energy. Sina
sina ji.
Yo mana bimba da bimba da bimba da bimba da bimba da bada 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 energy.
Energy
sina ji.
Sina.
ti ti bitch sema ti 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 bitch sema ti 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 bitch sema ti ti kendrezi atakufundisha yani atakutiji morning story waga tu salamu sasa unanijibu fi ti kuna show flani inafanifika tu already niko na tiki ti sai siku njengia klabu nikapata kama anzika meketi kwa ki ti nikamwambia ni aje kaka kawaida fiti na kalikuwa kabiu ti weni msilamu kaka kawaida ndio jio wenda kwa msiki ti kabla josi jabonga shato wa mpango wakanishika sha ti akanipas nogi moja kono ndani ya choja huku mii naswe ti akangangana adi ya kapata manze ya kashika iyo mi ti 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 beste sema ti 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 beste sema ti 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 beste sema ti ti kendresi atakufundisha yani atakutiji ti ti ndiyo mimi na wapa buruka kama una mabawa ti ti ndiyo mimi na wapa katika na miwasi tungoma inabamba genge inanishika utakatika ata kwa ki ti story bado inendelea pesa ziko mingi manoti kama 50 story ya klabu pesa utarushi wajondreni kuna ma security nishagizi ya manzi vituka ama rula masoda na hate ti akaniambia kemrezi maze unanibamba nishike kwa matisha nika relaxa wake mpaka chizike dakika kama ta kumbe sikujua nilikuwa natupa baha ti weda flanya kaka mdanya klaba kaget nimekaa kwa kaba huku dem yuko job na ule mzee huko down kame pigia mago ti chalia kanicheki mazi ya kamcheki huku mimi josi nyi ti aka songa amekunja sura kaniseti mafiji ti
Yeah, 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 y DJ TS.
Kiwa chake cha kipekee, kiwa chake cha kipekee. Yani figa nane kamili. Tena magari na bichana, usiku na mchana. Washikadau na wasanii. Mimi namlaumu mama yako. Ulorithi matatizo. Uzuri wako sio sayari.
Number one, take it to them, boy.
I tell a most mama, yeah, kaki, yeah. And I boy need your love every day. I me a gino tina maji usi nene. The good times naka vibe everywhere. Oh, girl, you want that trouble now. When the queen nuki gusa dance floor. Since you make your own door. You don't need no man, no. Oh, girl, you want that trouble. Oh, you're the queen nuki gusa dance floor. And you make your own door.
Come right quando ti, uja ni kupike date, ili bezfuna pena. Katotonika
bad bad girl. She wanna roll with a bad bad man. Kuja hapa ni kupapa se. Unaumwa na wapi ni kukande man. Katoto ni moto,
moto.
Anani pachoto,
joto.
Ikimateja sitaki duve. Nafunikwa na pata duve. Katoto ni moto,
moto.
Anani pachoto,
joto.
Ikimateja sitaki duve. Nafunikwa na pata duve.
Fire.
She got it fire, baby.
Mina dua I send ya kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send ya nakosa usingizi usiku kucha mina dua. I send ya kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na Romeo na Julia. I send a bande.
Send a. Hello, hello, hello.
Hello, hello, hello.
If you got to hear this song, send a, come somebody on. Loves you.
Oh.
Send a. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
DJ Tiesca.